Jomo James Offin, show my hand. Nataka nyimba nyimbo nzuri kwa ajili yako,
kwa ajili yako,
sababu wewe ni moja kwa ajili yangu. Siwezi kuwa mimi napiga moyoni mwangu. Mina kupenda sana, sijui nifanye nini mama. Ninapolala kwa muka na kuona machoni mwangu. Nakupenda sana, sijui nifanye nini mama. Unamaanisha mengi kwangu kama siri yake. Naomba uniambie, unanipenda kama vile ninavyofanya. Munawasha nyota zangu, riparisha maisha yangu. Wewe ni kumbe mzuri, vipi baby? Twende nyumbani kwangu, milele mimi na tunda kuwa pamoja. I love you. Bibi na damu na kose ya kiteza uzunzu nike. Nasema I love you. Mina sana zake nijurishe sasa. Baby I love you. I love you, yeah. I love you, you, you. Unataka nini baby? Unataka nini? Nimezungumza marafiki zangu, mama yangu, baba yangu, jinsi ninavyokupenda. Sasa bibi tiro yangu, moyo wangu, pesa zangu, na kila kitu ndio kwa marikia wangu. Asante Mungu kwa hili, siwezi kuamini nini. Kwa bora omba ya nitashika neno langu. Umefundisha mapenzi kwa hivyo usidanganye. Ninakupenda sana, sijui nifanye nini mama. Ninapolala kwa muka na kuona machoni mwangu. Ninakupenda sana, sijui nifanye nini mama. Unamaanisha mengi kwangu kama siri yake. I love you. Ni binadamu nakosea kiteza uzunzu nike. Nasema I love you. Nina sana zake nijulishe sasa. Baby I love you. I love you, yeah. I love you, yo. You, you.
I dedicate this song to my one and only. It's Jomo James official, baby. I vote bro. Okay. You know how we do it.